Urwandiko rwa mbere rwandikiwe Abanyatesaloniki, umutwe wa mbere. Jyewe Pawulo, hamwe na Silasi na Timoteyo, turabandikiye mwebwe abari mu Mana Data no muri Nyagasani Yezu Kristo, mugize itorero rya Kristo ry'i Tesaloniki. Imana nibagirira ubuntu, ibahe n'amahoro. Uko dusenze turabazirikana, ntiduhwema kubashimira Imana mwese, twibuka iteka imbere y'Imana Data ibikorwa byiza muterwa no kwemera Kristo, n'imvune muterwa n'urukundo no kwihangana kwanyu ukomoka ku kwiringira Umwami wacu Yezu Kristo.
Bavandimwe, mukundwa n'Imana, tuzi neza ko ariyo yabatoranyije. Koko rero twabagejejeho ubutumwa bwiza atari amagambo gusa, ahubwo twabagejejeho bufite ububasha buherekejwe na Mwuka Muziranenge. Tubwemeza bidasubirwaho. Muzi ko imyifatire yacu muri mwe yari igendereye kubazanira ibyiza. Namwe mwakurikije urugero rwacu n'urwa Nyagasani. Nubwo mwari mu makuba menshi, ijambo ry'Imana mwaryakiranye ibyishimo bituruka kuri Mwuka Muziranenge. Bityo mwabereye urugero abemera Kristo bose bo mu ntara ya Macedonia n'iya Akaya. Koko rero ijambo rya Nyagasani ryavuye muri mwe ntiryasakaye muri Macedonia no muri Akaya gusa, ahubwo inkuru ivuga ibyo kwizera Imana kwanyu yamamaye ahantu hose, ku buryo ntacyo twakwirirwa tubivugaho. Abantu bose usanga bavuga ukuntu mwatwakiriye n'ukuntu mwahindukiriye Imana mukareka ibigirwamana kugira ngo mukorere Imana nzima kandi y'ukuri. Igihe mugitegereje umwana wayo Yezu yazuye mu bapfuye, ni we uzava mu ijuru aje kudukiza uburakari bw'Imana bwegereje.